kwangu njo njo njo. Baby na kufikiria daily, hapa na kuandalia keki, tuikate mimi na wewe baby, cause I'm in love. Fire, omutima we koko. Akia nani leo lazima utani sot. Baby boy we koko. Mapenzi bila mashati, mashati. Nakupenda bila mashati, mashati. Sitasikia another man's story. Sipendi uongo. Ninachoona nikikutazama ni moyo.
Shorty, nakupenda bila mashati, mashati.